Jesus, you're the atmosphere, saturating heaven. Jesus, you're the atmosphere, saturate and fill this place. We're windy, we're anger, anger ya binguni. We're windy, we're anger, yes, anger na tamani. Jesus, you're the atmosphere, saturating heaven. Jesus, you're the atmosphere, saturate and fill this place. When do we anger? Anger not to money. When do we anger? Anger your binguni.
Yeah. anga na tamani.
Shuka na uwepo wako Yesu.
Anga na tamani.
Ukija tunapona mfalme.
Anga na tamani.
Ukija na anga yako watu waokoka
mfalme.
Shuka na baraka.
Anga na tamani.
Ukisema